Supplier,
yeah, yeah, yeah. Salty Dodo, yeah, 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 Jojo, nothing out of the money. We know me back at the money. We know me problem the money. I told them pick him up for Joe. I saw pick up, pick him out. Joe, what pick up on you? Everybody tonight, I'll tell you. Yo gado kapu media Wani mi badona Kipesi na kuwaidi watoto sito atenga Achala wamba kama bibi Usauna vyo kaba nikirudi na chokidogo Achala wamba kama bibi kibaja jiende chale Usa una vio kaba, kidu dina choki dogo Tu ibe oto, yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 Mama said a VP, Young City VP, Kidalisha Sipa VP, Tati Gati VP, Weu well, Nani Pouches, Nani Powers, Nani Pouches, Nani Powers, Nani Pouches, Nani Pouches. We come on you need no me, I'm on you need Sonia. What the pigma coffee? What did you want you? Come on, I feel it. Come on, I feel it. Who's the other Dini? Tuna Jaribo to Yaza. Tuna. Who's on it?
I can't give up an asthma.
Bado, who is it for so to do? Who is it for the other? Yeah, yeah, yeah. Jo, so get karibu. Come on, Nani Kubari. Wanna go so get karibu. Wake up on Nani Kubari, Jo. Albay Natano Pasopa. Serasina Bini wa Chekerea. Ugi goza chadi mweza kona paka. Ukikosa sari ola inza kona jenja I love you simo Oh, nakupenda Oh, naku X2 I love you simo Minakupenda Unanipa madiri Unanipa michongo Unanipa madiri Itikia simu wote Wea ina tiusimu Mina kupenda Unanipa manini Unanipa michongo Kuma nazinaria simu Zinaria za kazi simu Atiriza mapenzi simu Zinaria za hela simu Hata kama kisoswadu simu My baby kiki Wauni Tuipe wote hii Chapu za Yeah 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 Mabaya lonifanyia Ya meni umando mana siwezi Mengu meni letea Ya meni chioma mengine nimeka pazia Uwaku, so kama, uwa Sauti senu dogo tupu wengi Mwambie unemueza we chula tu Mwambie usumuye Omoyo so kama unipenda kuamba Wei dada umeomba vidonda umefanya visipone Moyo wangu Wote Hii unahuzunika Mara kabiwe unasononeka Mana kujungue unahuzunika So kama ulipenda Uwabarina nye Umeomba vidonda Umefanya kisipone So kama ulipenda Uwa marina wewe Umeupa vidonda Umefanya kisipone Haya tunde pijo mato pijo Uwapigia waju Albaida Jano Mokikosi Selasina pingi wa shekerea Usione nini Eti hapo enye vipi Shafu zangu vipi
Chunksupplier.com
Usione nini Majeri, majeri my baby Wote, huya sema yo Mweza gozi kusikia mama we Huya onayo wewe Mimi siku jione ya mwana wewe Hira mawazo Isi ya zangu kwenu Woka mama wazo Yana nitesa mawazo Usia sangu kwenu Zinajieneza Na kupenda serious my baby Usione nini Tete pini mako picho Kati kakicho Cho 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 Weda sigi alam the money Una nina give the money Hina keep up with the money Usione nini Kibi ya mae Prude Wote Hey yeah 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 Hey yeah 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 Oh whoa 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 Yeah 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 Oh whoa 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 Na siku ya tano tu Wetoka niyonane Asoipa pinge bao Mwambie shanga mkao Na siku ya tano tu Wetoka We are the ones in battle. What you find you are in a year. What's it? To the Kota Konya, do to me mina. Kufika kwenye dundwa na yorewa. Tulikwenda kwenye duto mimi na kinyo wangu. Tulipofika kule tulitamani kuondoka. Bwani anayeolewa kule. Wekupe waliye mtaka waho. Haya twende chika mkasi boy. Chika mkasi gane. Chika mkasi boy. Sing up, sing up, put the big amount of feet. Try you, try you, try you, as a big up, big up. Oh, Mama, Jojo, Unamiona, this is not a good beta. Everybody sing it. What's a good idea, man? Sing a good beta, I don't suppose that good. Sing a good dagger. Si ya kupenda ila ongeza sauti. Wote si ya kutaka ila hati nimegutua kumbe nipendi nani. Mapenzi gani yamekuwa kamari. Yani cha ajabu mpaka wao ni wangu na kukuna. Ninakusamini we unipendi. We mina kujali. Una kusamini, wamina kujari. Wana ume ukiendekeza kuitwa. Yoti kila siku. Wana kengine tunatoa ela natuwa. Yoti wanataka. Wana kengine ukiwa oa. Meleta setani. Mademu wengine ukiwa oa. Meleta birisi. Bani kwako wengine wajui kumuanda wanataka tukula tuchoke ndani yuma kutafuna mewangu kio ukiyo andakaji kukusari yuwe ni ndoto kuhisi ya pendi mume mboja wake up in the feeling you aso wake up in the bao mwambio endo mchari wetu nini. Angalia usije ukafawewe. Usije ukafawewe. Siku ya tatu toka tumeachiana. Yani juzi kuwa. Hata weekend ya kuisha kinachosikitisha tayari. Halafu wazi haonyeshi dalili. Yani kama surprise. Mwili wote ume.
Shanky supplier.
Yote mzalo wakini yona toa na shingana. Na rapu bite kwenye kwa mdomo toa. Yalae najikaza kizabuni lakini. Haya tonde yao ni pingi raiza kupiga kofi moja. Siwa pingi na kinole pingi ya kofi moja. Wana kuruwa shatazi pingi ya kofi moja. Kumba seda wakalundwa pingi ya kofi moja. Wewa na kuwa kibwaya pingi ya kofi moja. Kumba chisi dotu pingi ya kofi moja. Mbunya asirangu pingi ya kofi moja. Usione nini. Bado. Majeri, majeri. My baby Uyase mayo. Mweza kosi kusikia mama we. Uya Mimi si kujionea mwana we. Hila mawazo. Yana Isia zangu kwenu. Haya tunde pigi makofi jo. Kati kati jo. We pigi ya kwa you. Kuma sena jo. Hey yeah yeah yeah. Kibia. Hey yeah yeah yeah. Bade minusi enu tu. Jode. Usione nini. Kiri ya mama ina mimi tania. Tuibe ote unapolala mika juwe. Sija sikia masera. Kiri ya mama ina mimi. Tuibe ote unapolala mika juwe. Laizako utafuta pesa na nifanya niwe. Sija penda uwe nondi. Sija penda kuwa. Sijapenda uwe
Shanky Supplier.
Sijapenda kuwa Wazakota waonyeshe uchizi. Unyeshe utaira. Wekati uchizi. Usione nini. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Nakupenda baba wenga mensoea kumpenda. Tomana nakwebia baba kwa nini sijamua. Sito kutenga nakuwaidi leo kesho mbaka kiyama. Tena nakupenda japo kuna wengine. So kama sipendi mama ila leo siku ya mwambie wea sijani mwa. Pagawa kidogo, fulu kwa kidogo, kidogo tu. Pagawa kidogo, fulu kwa kidogo, pagawa kidogo. Eti ya poenye pipi. Dunia chalale mwenye siona. Dunia chanishi mwenye. Kunia chani nane mwenye. Weka mundo dala. Sige nipagara. Mabara. Sige nipamabara. Gala. Sige nipamabara. Sige nipamweza to siwezi kula. Siwezi kulala. Usione nini. Mweza to siwezi kula. Siwezi kulala. Laiza to siwezi kula. Siwezi kulala. Mweza to tacha vyote. Tacha sigara. Na kuwaidi na javyote. Na chao maraya. Hila siwezi kuwacha. Hatuwezi kuwacha. Hika fula ibebi ukija ni kuchu. Kiricho niputi au narithika na hari. Au kuwaza sita gani yangu majukumu.
Shakisupplier.com.
Usione nini. Pige makofi cho. Kati kati cho. Wepigia kwa juu. Usione la.
Unasikiliza midundo ya ufuasi.
Shanky Supplier. Supplier. Shanky Supplier.
Hatuwezi kuwacha.
Pombe.
Mweza to siwezi kula. Siwezi kulala. Laiza to siwezi kula. Siwezi kulala. Mweza. Taacha vyote, taacha umalaya, taacha vyote, na kuahidi, taacha vyote, ila siwezi kuacha. Asanteni sana, Masela, ilikuwa kwa niaba yenu. Asanteni sana, nashukuru ndugu zangu.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.